Oi, ala, ei, hoi, ala, ei, hoi, ala, ei, hoi, ye, oi, ala, ei, hoi, ala, ei, hoi, ala, ei, hoi, ye. Mugdi, gavei, ho, koma, fe, ani, yo, merin, iridione. Mer, mer, ko, ba, an, ya, hi, yo, mel, hun, la, bare. Ma, la, gu, marrat, sa, do, haka, la, gu, marrima, ye. Balan Mario, manto kalu imaan yahaye. Balan Mario, manto kalu imaan yahaye. Maana malaha mahdiyo wuxu galku mamuliye. Wa mihin disfalud waxay madax ku shegene. Oynagu madidina hayan muriyo debaqe. Oy inagu megarayan maliya gudane Mudaliyo waxan damin baydama manusane Morada kuwinu marshay mahadin ayane Maga udba somaliday melxun mariyane Waniman malaxida day maga wadagane Musuq maasuq miridan goayin midabxun weyane Musuq maasuq miridan goayin midabxun weyane Shaitan maroliyo chimba melkarra ridaye Mugdi bay iftin mudayan wana lom marage Maswa baydi ruuxi unana wumargana iyaye Mood sagal ninki modayo u malihi beno uye Mood sagal ninki modayo u malihi beno uye Mailinki yo meridki yo wuxu gomo umifleyo Maati yo haweni yo waxay maalin layamba Meesha distaktaba wuxu mid gudbani yallu Mugdishi yo kisma yana wuxu meleleg haistaba Marsadeena wuxu mala oo midigta saraba Meeqan xilliyo meel xun bay malabsanayane Dacar bay ka mudsanahayan malab bay moodene Macal bay u barato wataa cunaysa meygaage Macal bay u baratayo wataa cunaysa meygaage Kaarahan madixiyo madfaca madaxa loo saaray Diyaradaha mawdaha yengalin maqnanaynin Migitiyo mirasho tuba waxay nagu dul meeramba Mootadir daqaqdaba wixi moddar lagu dayo Marunba intan miga helo mililka siddayne Madooba wa mxariyo minno maatab layodan Maraykan majusiga yeran moska yashino Mammo gani waxay nala maren ma talays yaduye Muusili yo wixi shamka da'ay gudabtu wa mushe Mardu bayse yi meri yonka magdabi taase Mardu bayse no meri yonka magdabi naye Maadiske yi galadu waddana wa ma'na laane Ma tadabban guslogu charcharu manku yi gubane Musarrar ka'il kan qaban mawchad soke'ine Malahimo dagaliyo harbina wanu murqabiye Meshad istaktan intan madaxa ka goyo Marashidana ankugu xirod ma'atab ki astid Muqalin ankugu dila maga'ila hayye Muqalin ankugu dila maga'ila hayye Talabib markan weerarnen mawchadko afofno Inu madax yahudedin badan mawtko kaadegi O daga xami samanu maga xanno shegi Midan dillo midan berko fallo amanku melgadno Marfashkiyo midan beginnon malku so gadanno Tawxid ku midu magan galcho so muslimi doona Afartasi wa moshin furan su ma'bud yidiye Madoba ha'irka la'aysen marin iridiyone Inad malin ta'amudan aysan galiya mankine Inad malin ta'amudan aysan galiya mankine intan mariyay maahe murtidu way mug weyn tahay mool iyo cirko horay iyo mayay guweeyaane waa manbarrey iyo bilaal mahadhadoodiiye maansadu halkay maagan tahay waan idin marine dadow maqal madiyo wowgu waa laba mataanoode dadow maqal madiyo wowgu waa laba mataanoode manu saamxariyo kufrigan manka laga qaaday maraakiibna soo iibisadiyo dooma mirishama malagood wuxuu galay ayaan maara loo heline maqaliyo hadday nooga timid marinkii mooyaale mayalkeeda ay doonayeen mayadiyo xeebta maangamnima idin heshood marin habowdende murtiyo addan ku qayaxo weliba mahmahyo hungurigii wax weyn lagu magmago wuu marganayaadhe mararowga beentiyo xumaha kuma macaashataandhe mararowga beentiyo xumaha kuma macaashtaandhe mastuula ninkii madax qabtana wuu malgahayaadhe musafani wuxuu malabsaduu soo mantagayaadhe maangabta kuukuyadiyo madaxda nairobi malagood wuxuu galay markayaani mageene waxaa muran la'aanaa inay wada muqloodeene waxaa muran la'aanaa inay wada muqloodeene milaygeeda maansada balan milicsadoon ego farrin mulayle maandhow balan mililiq gaarsiiyo wiilashii muuqaalada wacna waydin mirayaandhe meeshaad istaagtan midba madaxa ka goyndhe mayidkiinna waakay wadhen maalin iyo layle waraabihii majaacadu heshayna wuu magag baxaydhe waraabihii majaacadu heshayna wuu magag baxaydhe maleeshiyadii aad soo dirteen mawdku ka adeegdhe miinadu markay qaraxday bay madax wareereendhe maskaxdooda waa kii la wadhay minankii buureeddhe maaruha markii lagu riday midigu yaaceendhe makiinagii ay fuushanayd laga madoobeedhe malowgiyo sidii findhuntay maqallufooyeendhe malowgiyo sidii findhuntay maqallufooyeendhe mulatarigu goortuu helay murugtay hawshoodu ammaan seefta midigaysanin marinay minsharta dharbaaxadana loo miisay ee malihi beenoobay moodiyo abeed bay dhaheen mogan dibadeede maadhiin lahan wadi jirnayna macallinow hooye muraad kama gelayne kufriga mariya baruudda ku malmala masiibada warmaha herarha moodaane ku malmala masiibada he warmaha herarha moodaane.